shemera mana uhimbazwe. Turagushimira mana muremyi wa byose, kubw'urukundo rwawe tugaragariza. Iyo ducitse intege uradukomeza, Yesu uhimbazwe. Shima agire cyubahiro uragikwiriye, Yesu uhimbazwe. Twabuzwa n'iki kugwikuzo, twabuzwa n'iki kugushima, agire cyubahiro uragikwiriye, Yesu uhimbazwe. Cyubahiro uragikwiriye, Yesu uhimbazwe. Twabuzwa n'iki kugwikuzo, twabuzwa n'iki kugushima, agire cyubahiro uragikwiriye, Yesu uhimbazwe. Mijuru turakwihaye rwose ngo twiyoborere, winume muri twebwe tube muri wowe, nibwo tuzanesha. Twabuzwa n'iki kugwikuzo, twabuzwa n'iki kugushima, agire cyubahiro uragikwiriye, Yesu uhimbazwe. Twabuzwa n'iki kugwikuzo, twabuzwa n'iki kugushima, agire cyubahiro uragikwiriye, Yesu uhimbazwe.
Shimira mana uhimbazwe.